Deep in the right. Yeah. Sub G. Nipe the right, nipe ya man, nipe the anthem. Ati vijana na misok, na sub G tuko right aji. Vijana wa man, na man, onadhani. Sub G, na kusanyi sok, mana, tunaona gwa. Walio wao, na wasio kwao, wana like, na wana wadumi. Na wachichi, na sika wajui. Ma, endeli, la enzizali. Si chukuzi, ba, michongoma na mna. Sub G ni right, uuliza sub G. Sub G. Major ni right, major right. Swag G, swag G, swag G. Right is major. Tuishi right, tuishi my dreams. Come, wewe ama ye ana dream. Sitko real versus ndiedhi. Yani, we niambi. Yeah, swag G iliweza. Tumeto fa. Give me the anthem. Nipe voice, nipe power, nipe black. Sini wale wale. Wali come. Waka go, waka niacha kwa drone. Walipata mini lumsiwa. Pata pata, yani oblangatas. Na waka kidhi kwa the council. Waka amua, malipa kanju. Ni kila wakati, yani kila hour. Jumini ule youth. Mini ule brodem. Ule, unachikini kwa street. Una watch kwa street. Nime front back. Utamu ni kwa mkosti. Unajua kushuka mchongoma. Jumechongwa kidesign. New smile, si ucheke over. Mi nilisema juu, hawajui kusema. Mi uroroa, but wawusu urora juu. Hawajui box ndio. Madukuduku, wakisisi, sisi tunasi. Na tunamillionize, na tunamonize. Our salute.